Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers, don't see old.
Leo melala porini, umeweka kichwa pajiwe. Machozi umechomwako, umeumia moyo. Usilie, ndugu, jikaze moyo. Ulipoteza vitu vyote, ulitupwa gerezani. Wale wote ulisaidia, leo wanakusahau. Usilie, ndugu, ujikaze moyo. Zalimu chini ya jua, hauko mwenda bazimu, lakini umekosa marafiki. Jikaze moyo, nyamaza usilie.
Najua umeumia, umeumia kabisa, lakini usilie.
Warimu wale wote walikutendea vibaya, Mungu Mwenyezi atawalipa. Sababu ya watu wa dunia, Mungu Mwenyezi atakulipa.
Remember where you got it from, Zambian Music Plumbers.co.